waldaan qorannoo Oromoo Osaanii Oromo State Associations korisa ganna soddomii sadeesoo kabarana Finfinneetta eegi jalqabee ganna soddomii sadii jiraa jechuudha. Horii kun adoolessa 26 haga 28 ta'a. Tan irratti namoonni pirezidaantii Osaa Kulaanii Asaffaa Jaalataa Niiyoorkii bilbilaan dubbise gara sunuutti deebise.
Waldaan qorannoo Oromoo gurmuu hayyootaaf barattootaa mirga Oromootiif falman kanneen beekumsaaf qorannoo waa'ee Oromoo guddisuuf babal'isuutti cichaniin bara 1986 as Yuunaayitid Isteetsi keessatti hundeessame. Bara sana keessa waraqaaleen qorannoo dhiyaatan barruuleef kitaaboleen maxxansaman kanneen seenaa Oromoo ukkaamsanii irra ce'an yookaan jallisanii dhiyeessan akkasumas tokkummaa Itoophiyaa eenyummaan sabootaa keessatti mul'anne faarsan waan turaniif Osaan hundeessamuunsaa ilaalchawwan kana dura dhaabbachuuf akkasumas immoo beekumsaaf qorannoo waa'ee Oromoo guddisuudhaaf dhaabbata bu'uuraa ta'ee jetti pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo yookaan Osaa kabara kanaa Dubree Kulanii Asaffaa Jaallata.
Osaa really laid the academic and intellectual foundation for rebuilding Oromo history, identity, Oromoma.
Osaa jechuun waldaan qorannoo Oromoo seenaa Oromoo eenyummaa Oromoo Oromummaaf dhaabbattoota Oromoo deebisee ijaaruudhaaf bu'uura beekumsaaf barnoota lafa kaa'e waggoota hedduu dura waa'ee Oromoo irratti kitaaba yookaan barruu sirriif dhugaa tokkollee argachuun ni danda'amu ture. Oromoon seenaarraa haqameera jechuun ni danda'ama. Amma garuu guutummaa addunyaa irratti barruulee barreeffamootaaf kitaabota waa'ee uummata Oromoo barreeffamaan kumaan lakkaa'amantu manneen dubbisaa yookaan laayibrariilee keessa jira. Hayyoonni waldaa qorannoo Oromoo yookaan Osaa keessaa maddan qooda guddaa gama kanaan gumaachuuf guddaan galatoomsadha.
Waa'ee eenyummaa saba keenyaa kan keenya waan ta'e barachuu qorachuuf beeksifachuun waan bakka tokko ga'ee dhaabatu osoo hin taane waan itti fufinsaan geggeessamu waan ta'eef Osaan waggoota 30 oliif itti gaafatama kana fudhatee hojjetaa jira ka jettu pirezidaantiin Osaa bara kanaa Kulaniin dhaabbatichi waggaatti barruulee qorannoo tokko maxxansiisuu irra taree dhimma Oromoof gaanfa Afrikaa irratti waggaatti kora yookaan konferensii lama kan qopheessu ta'uu dubbatti. Daa'imummaa isheetii eegaltee abbaaf haadha isheetiin baatamtee akka kora Osaa dhaquu jalqabde ka dubbattu Kulanii Asaffaa Jaallataa yeroo umriin ishee waggaa 4 ture bara 1994 konferensii Osaa magaalaa Torontootti geggeessame irratti waltajjiitti ba'uu ishee akkanatti yaadatti.
I think it was 1994 president Bichaka Fayyisa, he was the president Osaa at that time.
Bara 1994 akkan yaadutti bara sana pirezidaantiin Piroofeesar Bichaaqaa Fayyisaa ture. Haati koo akkan waan tokkotti qabamee taa'uuf jecha wanna kora kana irratti dhaga'aa jirru waraqaa irratti barreeffadhu naan jette. Akka isheen jetteen godhe achii booda waraqaa koo qabadhee gara Piroofeesar Bichaaqaa deemeen waltajjiirra bahee akkan dubbadhu akka naaf eehamu gaafadhe. Naaf eehame. Baheen dubbise. Baay'ee ijoolleen ture garuu akka waan walga'ii namoota gurguddoo sanatti dabalametti natti dhaga'ame.
Achii booda korowwan waldaa qorannoo Oromoo waggaa waggaatti geggeessamanitti akka hirmaataa guddatte kan dubbattu Kulaniin akkuma guddataa dhufeen rakkoolee uummata Oromoo mudate hubataan deeme of danda'ee barreessuuf qorannaa geggeessu yeroon akkanaaf kennamu gaafadhee dhiyeessuuttan ka'ee jetti. Hunda caalaa waan bara 2016 kora waldaa qorannoo Oromoo irratti dhiyeessiteef akka iddoo guddaa kennitullee dubbatti.
It was the year after the 2005 Oromo youth protest. I had researched about a lot of the young people who
Hiriira mormii dargaggoota Oromoo bara 2015 geggeeffame booda waggaatti aanutti ta'e kun waa'ee dargaggoota hedduun mormii sana irratti hirmaachuu isaaniitiin hidhamanii barnoota irraa hari'atamaniif ajjeesamaniin qoradhe. Suraalee seenaa isaanii maqaa isaaniin walitti qabadhe. Waa'ee dargaggoota sochii sanatti hirmaatanii sana dura waan walitti qabame waan hin argatiniif ofii walitti qabadheen kora waldaa qorannoo Oromoo irratti dhiyeesse. Sana gochuun baay'ee barbaachisaa ture. Sababaansaa waa'ee namoota ajjeesamanii asitti baay'ee dhageenya. Sana adda baafachuu eenyummaa isaanii tokko tokkoon beekuun seenaa dargaggoota dimokiraasiif walqixxummaaf otoo falmanii wareegamanii galmeessinee beekuun barbaachisaa waan ta'eef. Sochiin sun cabsamuutti dhiyaate iyyuu dandammatee cichaan waan itti fufeef qeerroof qarree har'aa kana qabaanne.
Waldaan qorannoo Oromoo eenyummaa koo Oromummaa koo beekuuf haala biyya keessatti deemu baruuf hubachuudhaaf madda bu'uuraa ta'ee na gargaare ka jettu Kulanii Asaffaa Jaallataa amma guddattee Harvard Yuunivarsiitii irraa Juris Doctor yookaan Doktorummaa seeraan eebbifamte magaalaa Niiyoorkii hojii seeraa hojjetaa jirti. Ka keessatti guddattee as geesse waldaa qorannoo Oromootiif ፕሬዝዳንት ይበረከናት አቴፍ ለሙሼቲፍ ማለክት ደጋም ናይብስቱስ አከነጀቲ
I feel very proud. I feel also very lucky because it's a really different time right now.
በእውነቱ ነትደጋም አከሱመስ ጨረቀ ቤት ተውቆ ነትደጋም የሮን አማ የሮባ ያዳት ፕሬዝዳንቱን ኦሳ በሮ ተደርባኒ ኮራ ኦሳ በየከሰት ታሲሱፍ ሀወኒ ቱራንታ ገሩ አጩጫ ኢትዮጵያ ከሰት ረራን ካንከይ ጎቹን ደንደኝ በርኩን በሪ አንት ፕሬዝዳንቲ ኦሳ ታኤ ኩንገሩ በራ ጨራን እት በየቲ ከሰት በነሜ ወጅን ወልረቦይ ኩን ጨራ ጉዳል ኮራ ኦሳ ዩካን ወልዳ ቆራኖ ኦሮሞ ገረብየ ሳት ገራ ለፈሳት ዴቪሱን ጨራ ጉዳል አባተ ከና ሀዮታፍ በረቶ ተብየ ከሰጅራን ወጅን ወልቀፍሲሱን ባይ ይበርባችሳል ሚሴንሶኒ ኦሳ ነፍለቹ ሳኒት ነምቦና ሆጂንሳ ኡልፋታዳ ሸመር ዮካን ዱብሬን ኦሮሞ ቶኮ ከነግጌሱ ደንዴስ ጀጠኒ ነተማነኒ ነፍለቹ ሳኒት ባይ እንገመደ
ቦርዲ ፎገን ኦሳ ዮካንሙ ወልዳ ቆረን ኦሮሞ ማሊፍ ኮረበረከና ገረ ኢትዮጵያ አትጌሰኒ ፍንፍኔት ጌጌሱ ሙርቴሰን አከነጀት ፕሬዝዳንቲን ኦሳ በረከና ኩለኔ አሰፋጃለታ
Right now the country has entered a very special period of transition and reform I have to acknowledge the Kerong Aze protest movement enabled this opening
Yero amma biyettini rochaumsa addab dijirama tokutgalte jirt ramba mekun akkadu fukantasis sochi mormi qerof qareta usa dubachun qaba baradarbe motumman abi jijirawan heddu kannen akkedamto ta siyasa hiku daboto mormi totaf falmito ta mirga yokan ogeyi biyota alajiratan akkabiye senan aferuf serawan hacucca tokotok hakunsa cerrawan banef woldan qoranno oromo korasa biye kisette geggesuf murtefat lamatammo qabiye matadure korabaranatu akka koricha biye tigegesinu nutasis danga hara demse jijirama wara argamsi suje matadurensa korakanarat hayyota heddu bakka addaaddati dufantu halat biyettin sabota she hunduma sabota moggatte qodaman ille dabalate gara danga hara gara danga demokrasumma warin saqabutti cewu dandeesu surrat waraqa qoranno dese mariyata kan biye kesatte gochun hayyotaf dabatto ta biye kesajiran ittirmaachisun barbaachisaada
korakan irratti akka dhiyaatanii waraqaaleen qorannoon itti ergaman 100 ol ta'u kajettu pirezidaantiin osaa barakanaa kana keessaa filatanii kanneen koricha irratti dhiyaatan adda baasuun hojii ulfaataa ta'eyyuu irra jireessi waraqaalee dhiyaatan kana hayyoota biyya keessa jiran irraa ta'uunsaa immoo hedduu nu gammachiisee jetti koricha irratti argamuudhaaf kanneen biyya keessaa agammaatti karaa intarneetii galmeeffaman qofti 500 ga'uusaa fi ammallee galmaa'uun itti fufuusaa dubbatti. biyyoota addunyaarraas hayyoonni bebbeekamoon dhalattoonni oromoof kan oromoon ta'in akka korichatti hirmaachuuf gara biyyaatti marana erte korri bara kanaa kabaroota dabran hedduurraa baay'ee addaaf amilchiisaadha jetti korri waldaa qorannoo oromoo bara 2019 kun baatee amma keessa jirru adoolessa 26 ganama sa'aatii tokkotti magaalaa finfinnee yuunivarsiitii riftivaalii kan naannoo gootaraa jirutti baname guyyaa 3 geggeeffama xumura irrattis akkana jechuun dhaammatte pirezidaantiin osaa bara kanaa kuulaniin
dhaamsa kiyya qeerroo fi qarree kottaa wagayii kun keessanii wagayii finfinneetti ta'uu bu'aa aarsaa keessaniitti I really want them to understand that at this time in which we're talking about this opening about osa being in finfinnee about scholars contributing to new ideas for changing and reforming the country is that
ጉማት ከካን ሁበታን ካናን በርባድ ዋን ትይሮ አማት ዱበታ ጅሩኩን ዋኤን ጨራ በነሙ ዋኤን ኮሪ ኦሳፍን ፍነት ግግየሰሙ ዋኤ ሀዮኒ ያድሃራ ዋኤ ቢየቲ ጅጅሩ ጨስሱቲፍ ቆደሳኒ ጉማቹ ኩን ሁንድኑ አርሳ አሎኒ ሃራን ቄሮፍ ቀረን ባሰራ ዱፌ አርሳን ሳኒ አመለ ከኑ መትፉፉዳ ካናፍ ኮሪ ኦሳ በረከና ከበጃ ሳኒፍ ዮካን በከምቲ ሳኒፍ ከንግጌሰሙ ቆፈ ኡቱንታን ወልተጂ ሳን እትያደ ሳኒ ዴፈተኒ ካናፍ አከቀይሮፍ ቀረን ኮረከን ረጥ ዱፈኒ ኑወሊን ዱበተን አከወሊን አባኑን አፈራ ኤርገምኒኮ ቁቀማፍ ያደ ቀይሮፍ ቀረን ቀቡ ፉዴ አከወልተጃ አዱኛት ዲያት ጎቹድ ካናፍ ኩን ከን ከበጃ ሳኒፍ ገጌሰም አከሱማስ ወልተጂ ህርማና ሳኒፍ ቆጳይ ዳምሲ ጥሙራ አንቀቡ ካና
pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSAA bara kanaa dubree kuulanii Asaffaa jaallataa ibsanuuf kenniteef guddaa galatoomsachaa kanumaan hin xumura dhaggeeffattoota keenya ani namoo daandiiti.